yaw yi wàllu yi tok teg na ñu leeq xale ñi ittu na xaw la ñu jota ak tok dafa di saa feex fa di yitte kuyeeku daa wax si man si ñu gi bi ci dama nit di saa tigee tup ku ñu yamut si ñu gi bi ci dama nit ku kii fuk fuk si si li yaw xol wit ki ma nga pi dax tuk ni ja ni nu na ni ba ko lu yu ki galla xami ki pok pi na sa am ani ke ci ni gi wara ta xami ani dax tuk ci wa ki ani la ta xami ni ba ñu ne wax tuk lu na xal la xami taa ku ne ne it su ne ko jigit koo goo ko bu na lay ñu ñëw nga jigit tutu ko maa ne wax ana ki na aw lak toon la ko ki ngi ama tey ñu koo goo ko ko maa ma kii ko sama reta na si raaxa la ne ba tey ma ni jóog xayak too mu nit too ko na ñu ne amat ki sama da sapa ke nak tok ma ko tokku chaasu wala am yaati yaat ni tokku nang chok tokku na ba ci day tok li ni tokku di tak ci ñaap a pa nga te ke te ci saal ti lu wo ci ya ko ne xal do faaw di taw la xal do tokku na ile leena yak toong nek tok tam ni a si vo a lak sa ligit nyami yok ma lak sa ak ligit nyami pal lako ni adi gani yok uma adi gani napaka niya kay like this umi niya kay ingwez go it kalla yu maga tap tap ko tau tuk kumisi kasiga ani pogo pakin na tik kumanya chok na zaka kutit tik kumanya chok tap ko go kasiga ani ingwez tau tuk kumisi it kalla yu maga tay nya si na pakalwit kit limay nyo adi ga gira wani kati kakay kit nakalip pait nga ba ni kanyat sune adi ga ati ni chur inyo rigo kit kalla yung magay in the last the story of the kayak tong took up the his taken up the his club who worked the killick and was shed up the killick never show up again in the school. He went to somewhere.
Simon, yeah. how old were you when you heard the story?
The last time I heard about it was in 1913. Another time from a different man who was to stay with us. He's a Kubik man, he was raising around here in 1919 in a couple of times, but a lot in short time old people talking about him among the Eskimos and he was here in the North Lobo in Cuba. Same story, but I never listened to it all the way, you know.